Eyeyi tunulira ndabe munda ochimanye nine biwundu mundanze bijalwa kubera kwe omwagalo mulunji nga wefude yi omutima ngu kubate nayate mukwano laba yontade yi muchizikize no jontade jinkabite laba yonswade yi nekafisika fokono nye tochamwenya laba yonyize yi nebile tobyango byono nye byenalotanga na nina we baby wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesubiza nga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesubiza nga sanyufe ntani kwayo mukwano we nga nsulo twatani katwerera mukwano katiraba yone wala esanyu lye twafuna wakikati amaziga gonna byanze jukira ffe gye twayita n'ebimunze bye wansuubiza akagundo kwetwayita nga tetwagala yataba twepasa katweyitira ku mabbali nga wewala nze okukwepasa baby look at me baby look at me baby aya oba hey yeah hey yeah wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamaziga mukusoka twesuubiza nga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamaziga mukusoka twesuubiza nga sanyufe sometimes in April don't you sankala umuzungu wange sigala kupala sirina gomalala abo babi batyano byenkola baby sirina gomalala baby yeah. Baby no 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 chocolate omwagala omulunjo wange yatenda babanji mukubo omutima gwa simba nkwetiya heye heye omuzungu wange my baby wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamaziga mukusoka twesuubiza nga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamaziga mukusoka Just steady on a lot, the love and love, but too late, yeah.